It's your boy, Cesar Cardenas, Mississippi Entertainment, Gang Gang,
Marshall,
Seriba Mwana Nameze Mite, Chitongo Chikuba Poise, Chipu Debize, Dewe Chiropo Yodu Sanga Feteze Kubanga Sawaze Chitongo Tutuba Na Abuze, Ula Mbubi Deka Twetali, Medike Kasati Bulaka Yempale, Kiri Dabo Yamuka Kwekono Mobile, No Stress Service Kuteka Wabali, Na Chikude Kwen Noto Nyumeza Bali, Masho Kuturaka Kano Waku Mekali, Asiza Cardenas, Gang Gang, Tukuba Bili Deba Kuruma Batesi, Dewe Chibaruma. Cheza, 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 hakuna mchezo. 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 Cheza, hakuna mchezo. Coco days na just like Kenzo. Boom boom, let me see you shake up, bam bam. Wetu tinabuoti kili da wasi chansi. Nikoze sengo chari kunsi. Wewamu obulamu welinga tamu. Wesa musika kuko lechi chamu. Uchibala tujoka hakuna tabu. Zaweze, esente mubunji zaweze. Katikulaga bikulwa, vamo vya pala pase. Tuliba kumenyeka pako wude tukese. Vitali, vitali, eno tukubekerere. Cheza, 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 hakuna mchezo. 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 Twingi de chipala tije tumbiza. Mafala tuvale kamukwebuza. We got that booty you a mada. Oba singa nzikuwa detenda. Toli no manya, Christo Panda. Ono munya Rwanda kufeji Rwanda. Nyaboze kakusibire ntanda. Simanyi kuchi simanyi kupanda. Upano kwelevo kubwa tukaka thanda. Tuzanya haida nisipu wasiwe chitanda.
Mississippi Entertainment, Gang Gang, Cardenas. Makuwa etu zeni malumye ngaba chwezi. Kwa muka suko fita zoleo vila kwezi. Kwa zeto vozi, kwa kwa chwezi. Yes of course, Mississippi Entertainment.